munaasabadu oo haytay tolaaka gabagabeeyay tartan aqoonaadka macadka Moonlight International College ee magaalada Baydhabo gaar ahaan xaafadda Naanato iyo waliba u jeedsi ahaayay tolaaka dhiirigeliya ardayda macadka waana la ka tagay walbarashada macadka waxa munaasabadda ku qayb galay maamulka iyo macallimiinta macadka waalidiin waxgaradka xaafadda iyo qaybo shir dubeeyay ardayda iskuulka ankoran kana kumide ardayda lan goobada munaasabada ee macadka Moonlight International College weeba ku hadalayna waliyaba iyo ku bardeen tartan aqoonaadka
maraxmatullahi taala wa barakaat maiba seen la maiba kumide ardayda Moonlight International College maiba nageeg maiba aan in sooday tartan hore aan in sooday geegna maiba tartanki adana dadna tartmiyaash iyo adan tartamaan geeg tartmiyaal lama sheeto briska dhow kooley jabeel ee marka tartamayaashi badiyan ma asinin aan lagu badin ma asinin mayba mahad ka wada iskuula ilaahay iskuula mahad la maadna mayba iskuula maamulaynta iyo macallimiinta oo tartamaalkan oo hanin hanin agaas hanin wadan oo ila antan hanin wadan ila hadan iyo leen dhamaad tirayaan oo unina ardaydiyo ana mayba anka mahad nagaana dhamaan macallimiinta iyo maamulaha
la walaan assalaamu alaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaat anoo leero magaa aash ahmed oxo ardayda dhigtaas iskuul Moonlight oo geekin in soo tartan aqooneedki eedanka faraxsana aan meel eraysi eedanka mahadnaqay macallimiinta iyo ardayda ba
waliba eedanka faraxsana tartankii hanin bilaawdi bil lamaad lama ku labaatay shanta oo hadan in soo ilaa inay tahay lama rahay geekada todobaad bil shanad lama ku labaatay inay shaqay lama rahay waa mudisa diblot ama salaam bloos ee kale qiyaasay tartankii soodi alxamdulillaah ilaahay iyo inay meel raanshay hore hanin bilaawi oo inay meel raanshay ilaa hadda tartankaana sanibadeen wadna wala qalaalaysay inay walbanaynkeena ila ilaaha gaasiyam hadish ruus kula alhamdulillah yamaru billana maydaran shee everything is alhamdulillah maruba waliba maydaran shee oo tii mahad gaar isku leh wa maamulaha maydaran sheegada macahadka Moonlight International College iyo maalmiinta gool galayaan macahadka Moonlight International College maruba waliba san laha maydaran sheeda ustaadinta maalmaamulaha maal ardayda waliba san laha maydaran sheegada maruba walbarashada ka dadaala maydaran sheegada sidoo kale waliba san laha maydaran sheegada maruba antiisin oo natoo walbarashada ka dadaalan walbarashada ay qiimaha yeelato kale isima dareemo kortaan
dhanka kala maamulaha macadka Moonlight International College ee magaalada Baydhabo iyo hanu kumide hubno ku qayb galay munaasabada iyo ku hadaleen waliba la ka baraday muhiimada la kulay
waliba aan ogsignaa competition ama tartan oo aan dhahay dhamaan iskuulka xisbooyay toobasa ilaa sideesa iyo sagaalsaa tumsa guud ahaan sagaal ka xis iskuulka ku baxas waa competition in soo day ilaa iyo shan bilood oo gabagabaneen marahay arbacadii oo anka dambeeyti la jar insha Allah walaan in dhamaan malayay sida arbaahad ku dib ma baan inay doonta insha Allah waa final ki tartankan isku kooy doona waliba lan aasaasay ama skeelan laan gabal laan qab qabay tartankan anti ardayda isdhex galaan competition is among students waliba kuma hata tartanka waa isdhex galka ardayda ama barashada ardayda waa college kan waliba aan aasaasay anti onay deegaanka koran qaada tayada ardayda munmay ba diyaaran ana markasta antuunun faa'iideena bulshadaan ma fadaana laakiin antuunu ku faa'iideysana tusaale waliba laga dhigada bees yar oo waa meel raay kareed laga beem oshini laa oo geeka era korna oo meel raay oo naqaadayne mishay korna marka may balana guud ahaan ardaydi oo dhabarad ay gasi tartankan anti dhi may balana insha Allah ma santiin anti oo meel raay geeka anta ka tartamaysay guul rati lama shido lama balay oo nus dhow ko lay jabe marka may balaha failure will teach you success may balana dhamaan anti tartanka ku shaqayti iyo anti haddii ku dib tartamo doont anti la kubadi ba may balana ma hasantin dadaalen dadaala moojideen may basin lana hambaliyo langi la kubadi ilaanki badi ba may balana hambaliyo ilaan may balaray guulama ba ku tusaa guul darad ma ba ku tusaase guul
magalada Baydhabo xarunta gobolka Baybay ba mudooyin kun dinbaha ka badada haye xaruma walbarasho oo markaas ardaydu ku helayaan fursado shir duban.